huia kai manawa o te wao tapu nui a tāne, nau mai ki tapu tua. Pukamwe rūsahau me ngā kawe kōrero te wā na te pūtea taunaki a te māngai pāho. E hia hia nā te minita take moana kia whakamanahia ngā kāmera ki ngā kai pukehika i ngā wai o Aotearoa. A te wiki nei, timata ai te tau mā ngā tauira whare wānanga o te mutu, ā ki te hikaka te ngākau o ngai Māori o Waikato ki te tiaki i a rātou pia hū. Ā ka mutu tātou ki ngā Pakeha kinakini. E hia hia nā te minita take moana kia whakamahia ngā kāmera ki ngā kai pukehika i ngā wai o Aotearoa. Koe te kōrero a te minita take moana me te ika a Shane Jones. Mā ngā whakaahua nei e tika i te kaimahi i runga i te kaipuke. Hei tā Jones, ko te tikanga o e nei kāmera, mehe mea ka whakamanahia, ka whakaturehia rānei ki ngā kaipuke, e rangatira i te tiaki i ngā tini a Tangaroa.
Ko te patanga o taua mahi, te whakarapanga i ngā kāmera, kia mōhio ai te tari, pēhe ana te tini, pēhe ana te hao, pēhe ana te ngā tikanga o te hopu i te ika, nā ka whakamaua aua whakahua, ka tahi ka kohia ki roto i te tahi wāhi pupuru ti ai, nā kia mōhio ai rātou pene rāwe ke ngi ana te tini a Tangaroa.
Ko Shane Jones tērā. A te wiki nei, timata ai te tau mā ngā tauira whare wānanga o te motu, ā ke te hikaka te ngākau a ngai Māori o Waikato, ki te tiaki i a rātou pia hū. Koe te kōrero a te tumuaki tātaki rua o te whare wānanga o Waikato, a piki te ora Weston Jacobson, i mua i te matatoru mai o ngā tauira i ngā akomanga o te wānanga. Hei tāna, ko te mea nui he āwhina, he hāpai i ngā rangatahi Māori kia pakeke a whakaaro.
Huri noa i te whare wānanga, anō hoki he wāhi haumaru mga tauira Māori, kia hala mai, kōrero tahi ai, whakawhanaunga ai, whakakotahi ai i ngā tauira katoa, he whai hononga, ko tā mātou mahi o te wai ora. He whakahaumaru i ngā tauira, he whakamohua te ki ngā tauira hau. Me aate aha o te whare wānanga, me mohua koe i ngā aha. Anō ki he whakakotahi i te iwi Māori i a ngai Māori.
Ko piki te ora Wisdom Jacobson tērā. Ki te whakamohua tū ngā tāngata e hiahia nā te ako i ngā āhuatanga o te aoruku moana, mā reira ka ora i ngā wānanga. Koe te kōrero a te kai hautu o te wānanga kōruku, a Lavinia Pōpata. Ā, kua kaha kitea e ia te hiakai o te marea kia mōhio me pēwhia te kohi kai moana mua rātau whānau. He kaupapa wānanga na te marae o Manurewa me te ohu o Haumaru Wai Aotearoa e whakahaere. Ā, ka tū te wānanga tuatahi a te rā tapu ki Tāmaki Makaurau.
Papai, ki te hia whakawhiri naki mai ki tēnei kaupapa, me tūhona atu kui ki tō tātai whārangi matua, te tohu pōhutu, i roto i te reo Pākehā ko Splash Save, uru atu koe ki reira, tukuna te tahi karere, kei te hia mai tō tātou iwi i tēnei, mā tātou tō koutou iwi e hāpai ka tirohia mō te pūtia, te taha pūtia ki te taha iwi nei, te taha whakawhirinaki atu ki ngā mana whenua o reira, me pēhia te whakatūrea i ngā kakapa.
Ko Lavinia Pōpata tērā. Hei te rangi nei, ka tū he tangihanga tūmata i ti mo te tōtara hei mata o Tāmaki ki te tonga, a whaanana e Fiso Collins, i hinga ohorere i te rāwiki. E ai ki tōna hoa haere ngā tau a te anau tui ono, ka hoki ona mahara ki a Collins i a rāua e wānanga ana, e timata ana hoki ki te tohe, i ngā tāmitanga ki te iwi Māori me te iwi Pasifika, a nei a te anau tui ono.
Wā, rangatahi ana māua i te whare wānanga o Tāmaki, i ka hoki aku nei whakaara i te wāhonga porotehi nā porotau o te nā tau iwa tika i reire ia, i te megafan kua wano te tai haere ki te tūtu ki te poehe ki rungi, te ara ki te whawhai mo te hunga rawa kore i ahu mai a Tāmaki mi Tonga, whawhai mo nā mōtiki, mo nā tauira nohana ki te whare wānanga, pērā no te tū o te tangata, he tino tangata whiso.
Ko te anau tui ono tērā, hoi kei tua ko ngā kōrero hā kinakina. Ko te amorangi ki mua ko te hāpai o ki muri. Hei tā te hea mana i te puari whutupō ro te tai tokerau, hei tā mai te wake, ko ngā pau mua o te kapa kahurangi te rerekētanga i tā te kapa kahupeka, i mua i te tuki ngā rauna tū matarau ki poi piripi i tēnei wiki. A nei a mai te wake.
Whakaaro mo tēnei, nā, ko Wikitoria te kapa kahurangi. I runga i te mea, tērā ngā pau mua e arahi nei i te kapa, taku whakapai, nā rātou anō i tukia ki ngā paumua o te Kapa Highlanders, me te wahanga o ngā set piece, nā, ka tukuna te Māori ki taku kapa o ngā kauranga.
Ko mai te wake tērā. Hoi me mutua hau i konei mea tātou kuhi ngā kōrero ki te taumato te haora. Ko kaweru sa hau. Noho ra mai rā.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei pakamārama.
He mea. Tautoko
nā te māngai.
Kaipāho.